deadhousezambia.com.
DJ Sandy Max on the bit.
So you ready? Yeah.
Your boy Mox is check. So we're back again. Yeah. So we're pretty much amazing. Hashtag
System yo kongola supo isa.
Pile pa supo.
Ukonda waru wanda kufaka po su yesa.
Pile pa supo. Pile pa supo.
Iwe every time mama konda vivalisa. Good life in the lama suchosa. Yeah. Pasi panda watu pesha. Chindu chamu zako umafuno chiwelesha. Ela basop. Basop. Ela basop. Basop. Ela basop.
Pamkawe na wanai we.
Basop.
Ulemu na tumanta iwe na iwe.
Ela basop.
Tumisanga twako iwe na iwe.
Basop.
Usafela muvantu iwe na iwe.
Ela basop. Tito ni moze le wanse cheta fola. Upwela kule ine futo funo ni kongola. Vamuse umafuna batin rama suma chosa. Fake friends. Awe kuno stima lola.
Stima lola.
Ngenzi miti ringi mayezi.
Mayezi.
Musako rupe sero ni folesi.
Folesi.
Memwe wake sana. Ma attitude sana. Ma text ya kuseni uya pweza kuma sana. Ma kolo vali vako vakukanga.
Hey.
Upwezi nga mapapa na manganga.
Hey.
Yeah. Leva na kupango, vaponyela kuwaya suzi vave upanga. Monga nuza tize konkoloka.
Hey.
Machiti do yako konkoloka.
Hey.
Safa zanza kwa nava nkwango elimo mutu. Usafela kubantu ukuluku.
System yo kongola supo isa.
Pile pa supo, pile pa supo.
Ukonda waru wanda kufaka po su yesa.
Pile pa supo, pile pa supo.
Iwe every time mama konda vivalisa.
Hey.
Good life in the lama suchosa.
Hey.
Yeah. Pasi panda watu pesha. Chindu chamu zako umafuno chiwelesha. Ela basop. Basop. Ela basop. Basop. Ela basop.
Pamkawe na wanai we.
Basop.
Ulemu na tumanta iwe na iwe.
Ela basop.
Tumisanga twako iwe na iwe.
Basop.
Usafela muvantu iwe na iwe.
Ela
last time wanjebele next time. Next time na ifika this time. Na this time futi unjevi ati next time. Next time ukanjeve story ya last time. Ufa wila hivi kapali epotia waba. Wila fanga tapali nefyo mwaba. Inefisine wambona ni shefyo naba. Disetiliko kafunse wakumaba. Chapala kwati nomba na utelela. Na madam wanji kuti wa mutelela. Uichemyo kwa tapa kupelela. Imwepyo nsefe fya kukula mwali velela. Wanna chill with the big boys you want to bamba. Chachi lechivele shi wengile na mubamba. Ishenu sharifwale shefe shendo wamba. Lelo witu palamala na tupepe jamba.
System yo kongola supo isa. Ukonda waru wanda kufaka po su yesa. Iwe every time mama konda vivalisa. Good life in the lama suchosa. Yeah. Pasi panda watu pesha. Chindu samu zako umafuno chiwelesha.
Your boy Moxie. Shout out Kuli Wons.
It's DJ Sandy Max on the bit.
A house of fame.
Download music at deadhousezambia.com.